sithando sami ngicela usondelekini ukuze nami ngikhombise uthando impilo yami ngikela kuwe njalo sithando sami ngicela usondelekini ukuze nami ngikhombise uthando impilo yami ngikela kuwe. Selukushata nawe ukuze nami ngikhombise uthando impilo yami ngiyela kuwe njalo ngizimiselukushata nawe ukuze nami ngikhombise uthando impilo yami ngiyela kuwe.
Manje wena, manje wena.